Matayo esula mukaga.
Mwekume obutakolanga bikolwa bya mwe birungi mu maaso g'abantu balyoke babalabe. Kubanga bwe mukola bwe mutyo, Kitammwe ali mu ggulu taliba wa mpeera. Kale nno bw'ogabiranga abaavu, teweeyimbiriranga ng'abakuusa bwe bakola mu makuŋŋaaniro ne mu nguudo abantu babawa ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'ogabiranga abaavu, omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwa ddyo kye gukola. Ky'ogabidde abaavu kibe kya kyama. Kitaawo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Era bwe mubanga musinza Katonda, temubanga ng'abakuusa, kubanga baagala okusinza Katonda nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne ku mabbali g'enguudo abantu balyoke babalabe. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'obanga osinza Katonda, oyingiranga mu kisenge kyo n'oggalawo oluggi n'olyoka osinza Katonda mu kyama. Kitaawo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Bwe mubangako kye musaba Katonda, temumalanga googera bigambo bingi ng'abantu ab'ensi bwe bakola, abalowooza nti banaawulirwa lwa bigambo byabwe ebingi. Muleme nno okufaanana nga bo. Kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba na kumusaba. Kale nno Katonda musabenga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo lyatulwenga bwe liri etukuvu, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otwereere emmere gye twetaaga, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abakola ebitulumya, totuleka kukemebwa naye otuwonye omubi. Bwe munaasonyiwanga abantu ensobi zaabwe, Kitammwe ali mu ggulu nammwe anaabasonyiwanga. Kyokka bwe mutaasonyiwenga bantu, nammwe Kitammwe taabasonyiwenga nsobi zammwe. Bwe musiibanga, temubanga ng'abakuusa abanakuwala ku maaso, boonoona endabika yaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'osiibanga, onyirizanga omutwe gwo n'onaaba amaaso go, abantu baleme kukulaba nti osiiba, wabula Kitaawo atalabika y'aba akulaba. Era Kitaawo oyo alaba ebikolebwa mu kyama alikuwa empeera. Temweterekeranga bugagga ku nsi kuno kwe bwonoonerwa ennyenje n'obutalagge, n'ababbi kwe basima ne babba, naye mweterekera obugagga mu ggulu gye butayonoonerwa nnyenje wadde obutalagge era ababbi gye batasima ne babba, kubanga obugagga bwo gye buba n'omutima gwo gye guba. Ettaala y'omubiri ly'eriiso. Eriiso lyo bwe liba eddamu, omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu. Naye eriiso lyo bwe litaba ddamu, omubiri gwo gwonna gujjula ekizikiza. Kale obutangaavu mu ggwe bwe buba ekizikiza, ekizikiza ekyo kiryenkana wa? Tewali muddu ayinza kuba na bakama be babiri, oba alikyawa omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuba baddu ba Katonda ate nomuba baddu ba bugagga obw'ensi. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga kye munaalya ne kye munaanywa okukuuma obulamu bwammwe, newankubadde kye munaayambaza emibiri gyammwe. Obulamu si bwa muwendo okusinga emmere, n'omubiri si gwa muwendo okusinga ebyokwambala? Mutunuulire ebinyonyi, tebisiga, tebikungula era tebitereka, naye Kitammwe ali mu ggulu abiwa emmere. Mwe temubisinga nnyo? Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera wadde ekiseera ekitono ku buwanvu bw'obulamu bwe? Lwaki mweraliikirira ebyokwambala? Mutunuulire amalanga ag'omu ttale, tegakola mulimu wadde okuluka engoyi. Naye mbagamba nti newankubadde Solomoni mu kitiibwa kye kyonna teyayambala ng'erimu ku go. Obanga Katonda ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo olwaleero ate enkeera ne gusuulibwa ku kikoomi, talisingawo nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikiriranga nga mugamba nti tunaalya ki, oba nti tunaanywa ki, oba nti tunaayambala ki? Ebyo byonna abantu ab'ensi bye beemalirako okunoonya. Mmwe Kitammwe amanyi nti ebyo byonna mubyetaaga, naye okusingira ddala mwemalirenga ku bwakabaka bwe ne ku by'ayagala mukole, ebyo byonna nabyo biribaweebwa. Kale temweraliikiriranga biribaawo jjo. Olunaku olwa jjo luliba n'ebyeraliikirirwa ebyalwo. buli lunaku lubaako emitawaana egimala.